Kalata ya Paulo yolembera Tito, chapitala 3. Uwakumbutse anthu kuti azigonjera oweruza ndi olamulira, aziwamvera ndi kukhala okonzeka kuchita chilichonse chabwino. Asamachitire chipongwe aliyense, asamakangane, akhale ofatsa ndipo oganizira ena, ndipo nthawi zonse akhale aulemu kwa anthu onse. Nthawi ina tinali opusa, osamvera, onamizidwa ndi omangidwa ndi zilakolako ndi zokondweretsa zamitundumitundu. Tinkakhala moyo wadumbo ndi wakaduka, odedwa ndiponso odana wina ndi mnzake. Koma kukoma mtima ndi chikondi cha Mulungu Mpulumutsi wathu chitaonekera, Iye anatipulumutsa osati chifukwa cha ntchito zathu zolungama zimene tinachita, koma chifukwa cha chifundo chake. Anatipulumutsa potisambitsa, kutibadwitsa kwatsopano ndi kutikonzanso mwa Mzimu Woyera, amene anatipatsa mowolowamanja kudzera mwa Yesu Khristu Mpulumutsi wathu, kuti titalungamitsidwa mwachisomo chake tikhale olowamʼmalo okhala ndi chiyembekezo cha moyo wosatha. Mawuwa ndi okhulupirika, ndipo ine ndikufuna kuti iwe utsindike zinthu izi, kuti amene akhulupirira Mulungu adzipereke kuchita ntchito zabwino. Zinthu izi ndi zabwino kwambiri ndi zopindulitsa kwa aliyense. Koma upewe kufufuzafufuza zopusa, kuwerengawerenga mndandamndanda wa mibado ya makolo, mikangano ndi mitsutso pa zamalamulo, chifukwa zimenezi ndi zosapindulitsa ndi zopanda pake. Munthu woyambitsa mipatuko umuchenjeze koyamba, ndiponso umuchenjeze kachiwiri, kenaka umupewe. Iwe udziwe kuti munthu wotero ngosokoneza ndi wochimwa, ndipo akuzitsutsa yekha. Ndikadzamutuma Artena kapena Tukiko kwanuko, udzayesetse kundipeza ku Nikapoli, chifukwa ndatsimikiza kukhala kumeneko pa nthawi yozizira. Uyesetse chilichonse ungathe kuthandiza Zena, katswiri wa malamulo, ndi Apolo kuti apitirize ulendo wawo, ndipo uonetsetse asasowe kanthu. Anthu athu aphunzire kudzipereka pogwira ntchito zabwino, mcholinga chakuti athandize zinthu zimene zikufunika msangamsanga, ndipo asakhale moyo osapindulitsa. Onse amene ali ndi ine akupereka moni. Upereke moni kwa amene amatikonda ife mchikhulupiriro. Chisomo chikhale ndi inu nonse.